the bad guy, bad man, grown man, yeah, yeah, yeah.
Shabidi ya mateso, nimetoka mbali. Umeniwini wini mama lao, you are my type.
No, no, no.
Usijibane cheko, deka deka.
I love you good.
You are hard as in a mood, sometimes wanipa vibe.
Wanipa vibe.
Wevuka milima juu. Safari ndefu kina wana miuwa. Tumewacha mbali wenye magari wanakokota tu. I don't fear anybody.
Anybody,
body. We, I don't need somebody. Somebody body.
Yeah.
So no, no. Wakupati wendo
main it top.
Mama baby chonde, chonde. Na we usije badilika kesho ukaja kwa money talk.
Money talk.
Baby na man, baby na man, mama. Ilipenzi limevunja mzani, limevunja mzani, mama.
I don't need somebody,
somebody body.